Kote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala. Boma kuboma ni kopo kopo, leo ndani twa kesha bobo. Wata sambazia koko moko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki. Tuende gisambu gile, sambamba, hapo vipi inabamba. Ino gile, inatamba, basi chani kamusamba. Wataweza kweli, kushindana nasi, ata wakiungana, matusi kututukana. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala. Ati mselema, ati cha selema, Mambi nyengema, Lishimo medema, Amefosi bifu msela leko,
Tumekwepa.
Amebaki masona neko, Kisha kuwasha, chesa kama monkey, kunjo kidangi dangi. Tumewachapa, akishomoki, kimewanasa, wana tapa tapa. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamala.
Tuka ukipanda na ile shate na vua, tuka ukipanda na ile buka na vua, jamali na vua, mama na vua, mwazenu na vua.
Kuna basata,
basi na piga yope,
uwezi.
Bona piga yope,
uwezi.
Iyobo na piga yope,
uwezi.
Ina piga yope,
uwezi.
Tale na piga yope,
uwezi.
Mina piga yope,
uwezi.
Momo na piga yope,
uwezi.
Fungwe na piga yope,
uwezi.